navude obukunja jemutyanga sijangira na nekita nzise kutabaza ngiri nafuka muntu mulambana basebe yali omukonyi wendigi zona dipona zingara nga mukumpomera kunyenyeza n'obulya nengunywa n'abagutunda ndeka bakutte kutama nga baba kyawala jimba tiribize ntegenga nti tumuwuta n'okukira supu w'enkoko gwabanga mugomyo ng'oluusi tukeera mu nkoko feddoola tetwekonza nga tuli balenzi ba nnusu nga ngusunda n'ekyalo n'enkimatiza era okugwa mu basheya nze gw'olaba mpitwa ssebo mani n'ekiwanga kirugali kabita okutamira bibbiyo okipanga nzikasatu nga tumasa amasa kukira ebisibo bya nnyanga effe totuyita bano ba buyonjo obumboneka ku mikolo ne tweyagala ne tulumya buli kye bayita kitonde ku nsi ya mukama ekiwulira nti kyatukyawa nga tuli b'amaanyi okusinga ku ssabasaba ng'eyeera kwotwanganga ekikonde tukikiza bbege twali kabwanango n'abafuwa sigala ngotufumuulira ffege tukwamula ekikuujja ho atakulaba yakugaya twakyakaza obulamu twabonyaabonya ebiwato twadigida omuziki twayaayanya ebiwala seera bino kukyayibwa enkumu ssebo nali muganzi ng'olulyi olulangira kankugambye ŋŋenda n'entaba ebukunja gyemutya ne mbanga omuyaga nkoma bwegutabangula balunnyanja mu ddoboozi lyange lino ery'empolampola mukama eri yaŋŋemulira ng'oluusi mbeera n'eggita ne ndya mu ndaga ebiwala ne bijja birigita ng'atalina binaakiri akunya omugongo omulabe eboozi lyange bwe litya nti lyampolampola mukama eri yaŋŋemulira obuwantaganjula enjiri bannanga omwenge ngunywedde n'engumatira naye teri kalungi kendabye mu kigambo mubisi siri ng'avumirira oba okujerega abanywa naye nkusaba otega ogutussebo nkulojjera mubisi omwenge emperekeza ya sitaani yannamaddala oba muyita omubaka bw'asooka okuweereza mu banywa ate omubaka oyo amwesiga kyotonnalaba bwakuba siyaasa ku kikumi wafikka babiri ye sitaani n'agenda okutaba mu bano ekyenda mu omunaana nga bonna bamufuuyira mirere n'alamula nga mpaawo amukuba ku mukono okuggyako ey'okwecca ne yekwatira mu lw'engabi vale ku ttamiiro oluli luguudo lwennyini sitaani mwajja atuyita ffenna okugwa eddalu ekintu ekikuyisa wosula ate n'ojja opaala ogenda okonkoneeyo gy'otomanyi gubeera mugomyo okukwata ne weezira kigambo mu kazi kukusala mu maaso buba bukyate n'obyejjusa gulina n'otuzito weeyiwako kunaabuka ensonyi gwo tegulina gwe gutiisa maaso muzira nnabigi omwenge yeeyaguyiya asobola gugunywa gusanyusa obulamu naye tegututawanyiza neyano amu ndabye ntamiridde ebbule gw'oteguliiko ssente beera egumala kuba okuwera ku mutwe gwe gulamuzo gukyali mu malebe bwe ziraalira ensawo afazaali ogabula engabula era oli omanyisa edduniya bw'oli omulenzi ow'ennusu ate nze gwantamakwoya abaganzi ku bbali era guwoomera njulo nga waliwo gwayita mami mukadde akakuumira ekafuuka kikazi nga nti weddakiika z'okumubisa gw'ekibye bugule olwo nakyo nekyanukula kivevenga ddadi ensimbi n'ofukumula olabye ekigambo mubisi kati nno bagutusaba ebiri okugumugulira okugunya oluvannyuma nga n'ezo ogumuvumula onoozimuwa mwatugumanyi n'okuziba omwoyo gw'emmere gwerodi n'oyo yandigigwe gwegusikambula podi bebo boosanga nga faanana ng'ogwalumanzera n'embugubugu n'ezzimu gw'obusukuttu bw'empale eguliiko butano bwa nsobi ne bwe weekoona kagere olusinzi tuka ne bw'oba mulamu bakulangira mubisi njanje tamiro omwenge akyagunywa neyagukoowa subiro kuiga we sibesa tu Kesama si wansi wenjubana entamiri debure terike na jamu bisi Aba ifu baku kera no joga mbanti Tikuriza aba guwako bazi wenjambu shupa Tete bakulimba nganti gofu kaki gambo mbisi Bibabi wanga anke bimubyo biasala lerwe No sango inga enyendo jifu mbende kukendo jinyiru rangenyo Nyizimu kungure mpeke Mlalango lukira siya uba uba mwarabine unyancho Wali na ye wagu sibira Chema itango ufa kwe kuchanga kukukwea Yaba domu ntunga were zengo lukobalwa gita Aote waba mlimobanga mulwade wanseka Kameme kamaraka kubancho butundo nywa nedevi Kilizaro mpaka kwa kunyane ya kukua Antichochi gambo mbisaba nywa tutamiri labuli Gututusa kubinji nkumuguba fula mpisa Aba domu ntunjotamo kwenka ninjuchi Sobwe kuba kwa chigero kulina chekweyamba kuba manye miri mbwateka mwa kwa sabu kwako Na ichi womeleze bwatyo Namba kasita suka Usenge janke nku Mtufule biero lerwa Kujia koku chakara no kudivu densimbi Bagereza kamwa kavi mboka sa siroganga Ebyange byampona sembera wendi njendu kue Siroganga ya tukanga singana kabaka Wama tuka mchivira waliwe chimbe chali chimuruma Yalwala maso yomuganga na msaula Kugenda msiko bamare pangali ya mukerera Mano kuone rabu acho na mkuti ranjo Fubanga nyo imuganga komereza kabaka Tola buanga kumuntunga tona tuka murubi Erali kula bakali chogero msaliranga magesi Kabako lwali okufaya ati okweru letarenga Kusiro gango ono msajja watu wa higa nsorozi Olwamu kula kechi mwenye chavamu itanti Siro ganga, siro ganga Koye ndi aisa wa sajja kabaka Kezanga no njogera biwanda bakeno ngampa matuka mutale jemba mbadde kubikulu Siroganga, siroganga, chive chama chemirembe nemirembe Baya ukanira woka baka angada mulubiri ngaja fumbe shijulo kwa alie mienge nemeri Uruvaga lwari wanda sinyera baja ganya burungi bavanga yuchino Wawira maso kekula Sirogango uro hali kusuro mwenge motama Boya vayo ya randu kila kubiri vyari motali Ogonde gunde Hai saba sajo gunde Sebo tata nsense use Gunda viranga dara dara Oba tunagunda anga babiri Tuliva chama shafo kupa motali Nakati chichandi kumutima Aunga nebova ne irize zafe wamba ne chakwete wali kuona Nebo sadaka maguja Echadira no mutashira mzabu nkanya kabaka na ragira siro ganga kugenda wa mute Aono we wasibuke njogere gamba mbuka mwakabika sa siro ganga Nekwa kirizo chanti kari kama kabiguli gwali mbisi kwa muwerebe mimamura Tekutuweweza nsusu za mimwabutu vigi kanjogeza gote guzibiranga kuchama hau banga kumobisi Tekusudeba na fumu ntataguwa kurantaro kugambi kwanta maguta chao nane kukoto usobole Kwanta maruzezeze kwebuja bugunja mungo wera vize nukusalira wensonga muruatu Wegana ni mbutonga walie vya ruba ruba Muno mwagutu guira njizo kuseruza nubuta sana Guline kidara chikuku bapera ya ukususo Kurola tekumulinda ruambaga ine waba mkugo Zengwe baze banga liema zengangu iwa kumutima Ntoto bazama ugu wata kubongo ne gumba za zero Ho, gubade gunde seseke Awanyo we wago Uta tava kumurunjo fozonga
na misango kuoza
munywe mpola mpola ntiwe kubugana matama kabaka negututu soko tumu isanga karata nembo wekujiku isemwa mpa wajikutasa koni kukubanduro
wala lemwe numa
bagambo yate mabrali Sikufumiri densa ba mungu ate bulungi Sifote shiti wa shabu ugwe kwa wasanyabu Butu samaro jotu kusomane kuyezunga mbye unyo chia soke la dala dalukora Na ya bangi Mbando kopia Ntuse kwele rejera kumwana wa mukama Tegunjo geze vina itira Nzingunyo segundenza vita Ngase uko kutu Kunga biuna marau, oh, ile kankonko ne bidongo bino, abasha kunywa bana kunga, ila bange sichaiza, bana bebana iza, musajja osicha situra, inde kutecha imuka, mutule kumuna iza, uguna kubebi kunywa kwachi obo. Mime kwe mwona tusa Temu konkone njuza bandi Mika konkone bidongo bino Abasha kunye vana kumba Abange sijaiza Bana bebana iza Musajao sija situra Nende kutecha imu